This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, baphulaphuli baka Radio Cape Pulpit. Kuvelile kambenene ke lona othethayo. Memake umakhelwane, memisihlobo, mema bantwana, mema unkosikazi, mema umyeni, mema wena, wonke umuntu ombonayo, wonke omaziyo, xelela abahlobo bangabantu velile ke ukunomathotholo, indaba ezilungileyo ziyashunyayelwa, indaba ezingaye uYesu owasifelayo, owathatha indawo yethu. What a great exchange that was. Kemphulaphuli namkelekile ke ngayo lenjikalanga ezike singena kulo ilizwi lanamhlanje. Ndiyakwamkela ke mphulaphuli, ndiyathemba uba ke unxaniwe futhi ulambile and ukulungele okanye ukulindele ukuva ilizwi lanamhlanje. Phambi kokuba ke sityatyadule kakhulu, masivuleke ngawo umthandazo. Bawo wethu onamandla, Thixo wethu philayo. Our Father and our God, we worship you. We give you praise, we give you glory and honor. Udumo, uzuko, imbeko, yeyakho futhi zikufanele. Enkosi ke ngokusonyula kwakho, ngoba kaloku wena wasazi kwangaphambi kokusekwa kwamahlabathi. Wasenyula, wasibizela kuwe, futhi walungisa imisebenzi emihle ekumele ukuze sihambe kuyo. Ke Thixo wethu ngunaphakade sithe Nkosi, sithi bayethe kuwe, kuwe wena onako ukwenza ngaphezu kokuba sicinga, ngaphezu kokuba sithetha, ngaphezu kokuba we can even imagine. Thixo wethu namandla onke, Nkosi ke bawo sithi bayethe kuwe Yehova, unguThixo wena, unguThixo futhi ukusuka emaphakadeni ukuya emaphakadeni. Ngaphandle kwakho akukho bumbu Thixo. Our Father and our God, siyakudumisa bawo sithi bayethe kuwe, kuba kaloku unguThixo inyaniso bawo wethu onamandla onke. Nguwe kuphela okwaziyo ukusindisa, nguwe kuphela okwaziyo ukuhlangula. Sikubonile ke Thixo wethu onamandla onke usindisa uShadrach noMeshach noAbednego. Thixo wethu namandla onke, bawo wethu namandla, ubakhupha emlilweni Thixo wethu namandla onke, umlilo awabatshisa awabarhawula nokubarhawula Thixo wethu namandla onke. Bawo wethu nangoni kumkani yayithe kukho Thixo nakukuhlangula esandleni sam, wena wabonisa uba kekho uThixo ongaphezu kwakho, akukho wumbi onako ukumelana nawe. Wena ngumhlanguli wethu, ngumsindisi wethu, unguYehova, unguThixo lidwala lethu, ulihlathi lethu, ungumthunzi wethu, ukuphumla kwethu, uluxolo lwethu, oh ululonwabo lwethu. Our Father and our God, sithe Nkosi ke bawo bayethe mzali, bayethe ngothando lwakho sinike lona singalufanele kodwa wasithanda ngalo, bayethe ngazo imfefe zakho othe wasifafaza ngazo Thixo wethu namandla anga, hayi ngoba besifanele kodwa besingafanelanga, kodwa ngenxa yenceba zakho nothando lwakho wagqiba wena Thixo wethu namandla onke, wagqiba kwasemaphakadeni ukubuza sinikeza zona. Sithe Nkosi ke bawo, siyabulela ke mzali wethu egameni lika Yesu, amen. Kuba ke mphulaphuli, uvile lo mthandazo apha kule nkqubo, okanye nakweziza inkqubo, sizawuhamba sithandaza, sithandazele imithwalweni nayo, sithandazele izicelo zenu enifuna uThixo aniphendule kuzo. Ngoba kaloku siyayazi ukuba ngabana wena, kokuphela unyaka umntu ngamnye uhamba-hamba jonge uba ubhude phi, wenze impazamo phi, manyathelo mani athe xa wathatha wawathatha gwenxa. Umntu uthehleli nje ugcwele ukuzisola xa kufika ixesha lonyaka. So ke mphulaphuli, injongo ke sifuna uyenza, sifuna uyeke ke ngoku uqwalasela kwezonto, futhi uqwalasele kwezi uThixo akwenzele zona kulo nyaka, ususe ukuzisola kodwa ugcwale umbulelo. Yile nto ke ukusukela kuleni veki kuzo zonke eziveki zizayo sizobe sithetha ngako ukubulela ngembulelo ngemibulelo kuThixo sisithi sibulela kuye uThixo uYehova owasidalayo sabe sicwelela imibulelo ke sidlulisa yona mphulaphuli mphulaphuli ke sokufunda ke isifundo sethu sasifumana phaya kula ncwadi yabaseKorinte isahluko seseshumi elinesihlanu ivesi yamashumi amahlanu anesixhenxe ithi ke xa ifundwa ithi makubulelwe kuThixo osinikayo uloyiso olo ngayo inkosi yethu uYesu Kristu. Makosi masibulelwe okanye makubulelwe ke kuThixo osinikayo uloyiso olo ngayo inkosi yethu uYesu Kristu. Ke mphulaphuli kumele kuqonde ukuba uloyiso okanye ukunqoba kwizinto esijongene nazo akusuki mandleni ethu kusuka kuThixo. Ndiyaqonda ubangabana umntu ngamnye kunini eniphulaphuleyo ubangabana unezinto athi xa ejonge emva athi uba besingekho isandla sikaThixo apha ngendingadlulanga okanye athi xa ejonga athi ndidlulile kona kuyo le mbandezelo ndidlulile kona kuyo le ngozi kodwa andazi ukuba ndidlule kanjani andazi ukuba ndiphuncuke kanjani kodwa xa ndijongile bekungengawo amandla am injongo ke kukuba ngabana ndaweni yobujonga impazamo zakho akho jonga uThixo bayintona kwenzele yona jonga kuThixo izinto akudlulise kuzo uqalise ubulele uphakamise izandla zakho umdumise uthi bayethe ke Yehova wena ondikhuphileyo kule ngozi wena ondisindisileyo kule ngozi wena ondisindisileyo kunakule ngozi. Nam ke mphulaphuli ndinabo bam ubungqina ngoba kaloku zinintsi iingozi zemoto eziphantsi ukundifumana kulo nyaka zange ndayibona into enje zimane zifika zisiza macala kodwa ndiphuncuke ndingazazi nam uba ndisinde kanjani imoto yam isinde kanjani kungabikho ngozi endingena kuyo kodwa kungenxa yakhe uThixo kungenxa yalo ubabalo lwakhe kungenxa yalo usindiso lwakhe nawe ke mphulaphuli ndiyayiqonda ukuba ngabana unabo obakhubungqina abanye ke apha phakathi kwenu including mna sinento ethi xa sithetha sithi singenile apho kuthiwa akungenwa khona saphuma apho kuthiwa ongene khona akaphumi kodwa ke bekungekho ngamandla ethu nawe ke mphulaphuli ndiyayiqonda inoba ngaphakathi kuwe unayo into etshoyo ethi ndangena apho kuthiwa akungenwa khona nam bendingangeni ngoba bendijonga ukungena kodwa ndizibhaqe sendiphakathi ngoba bendingaboni kunoba bekungenxa yemeko kodwa ndangena ndaba phakathi apho kuthiwa akungenwa khona ndathi xa besendiphakathi ndizibhaqa kwathiwa akuphunywa ke kule indawo ongene kuyo kodwa ndiphumile mna apho kuthiwa ongene khona akaphumi bekungengawo amandla am kodwa kukwenza kukaThixo ke mphulaphuli ufanelwe zizibongo ufanele zizincomo ufanelwe kukubongoza ufanelwe kuba siphakamise izandla sisithe bayethu nyaka usekupheleni sibonile abanye apha phakathi kwenu nishiywe zizihlobo nam including sishiywe zizihlobo apha enyakeni abantu besibabona bephilile kunathi kodwa bahamba bashiya kwiingozi ngeengozi nakuzenzo nakubugebenga obukhoyo kodwa thina sisasindile uThixo sisindisile yile ntathu uPaulus xa ethetha phaya kula ncwadi yabaseRoma isahluko sesesibhozo uthi xa ethetha phaya uthi umhlanezolo sibalwa njengezimvu eziyokuxhelwa kodwa kuzo zonke ezi zinto sisuka soyise sigqithisele ithenye inye version xa ithetha ithi kuzo zonke ezo zinto ezo siba ngaphezu kwabanqobi akungomandla ethu ayikokwenza kwethu
kodwa kungaye umsindisi wethu, kungawo amandla akhe, kungako ukunqoba kwakhe, kungalo uloyiso lwakhe sisuke soyise sigqithisele. Athi umculi xa ecula athi kungawo amandla avele enkosini sode sifike khona phaya kwimphulaphuli, hayi ngoba kukwenza kwethu, kungawo amandla akhe, kungako ukuthanda kwakhe, kungayo insindiso yakhe, nguyo sisindisayo, nguyo sihlangulayo. Ufanelwe ke zizincomo, ufanelwe zizibongo. Ingaba ke mphulaphuli ugqibelenini ukujonga kwizinto uThixo akudlulise kuzo, ugqibelenini ukujonga kwizinto akuhlangule kuzo. Uthi xa ujonga uthi bayethe mzalo ngunaphakade, bayethe dwala lensindiso yethu, bayethe wena oyinyaniso, bayethe wena okukuvuka obubomi, bayethe ngoba sidlulile kufeni, singenile bomini. Ingaba ugqibelene nini ke mphulaphuli ukujonga kwizinto akusindise kuzo, ukujonga kwizinto akudlulise kuzo? Ubulele, lixesha lemibulelo eli, lixesha lokujonga uba kulo nyaka zenzekile izinto, abantu baretrentshiwe emsebenzini kodwa wena usindile, noba buretrentshiwe kodwa wena waretrentshwa waphinda wafumana omnye umsebenzi. Uthi kuye bayethe ngexesha apha eSouth Africa imisebenzi inqabile kodwa wena ufumene. Ingaba ugqibelenini ukuthi bayethe Nkosi, bayethe ugqibelenini ukutsho uthi wena ongunaphakade, wena ophilayo, wena oliso lakho elibonayo ezinsizini zethu, wena oliso lakho elibonayo, wena eliso lakho ekungekho nto efihlakeleyo kulo, wena omngumesuli wenyembezi, wena okuvayo ukukhala kwethu. Ngaba ke mphulaphuli ugqibelenini ukwenza kanjalo? Ndifuna ukukhuthaza mphulaphuli ukhuthalele ukulungisa. Uthi xa ubungabuleli uqalise ubulele, xa ubungamncomi ukwenza kwakhe, ngoba ngamanye amaxesha sigcwala izikhalazo, ngamanye amaxesha okwethu ukukhalaza singabuleli. So ke mphulaphuli ndifuna ukukhuthazela ububulele, sibulela kuye ngoko, yena owasifelayo, yena othathe indawo yethu emnqamlezweni. Athi umculi wasewisile xa ecula, athi ukube bengezanga umkhululi wethu, xa engafelanga amatyala ethu, ngekuba ndithwala ukubethwa kwam neziqalekiso zikaThixo wam. Tarhu, tarhu Nkosi, tarhu, tarhu bawo, tarhu. Ugqibelenini ke mphulaphuli ukujonga kuye ubulele, uphakamisa izandla uwe ngamadolo, ujonge kuye. Athi uDavide, ndiwaphakamisele ezintabeni namehlo am, luya kuvela phi uncedo lwam? Ngoba uncedo lwam luvela kuYehova, umenzi wezulu nehlabathi. Uthi akuzeli akalali umgcini kaIsrayeli, uthi nguYehova umgcini kaIsrayeli, nguYehova, nguYehova. Ugqibelenini na wena ukujonga kuye uYehova, uthe Nkosi bawo, ndinokudla, ndinendawo yokulala, abantwana bam balala bedlile. Ndibona oku bukuthethile kuDavide, athi xa ethetha athi, bendimncinci ngoku ndimdala, azange ndabona uYehova elishiya ilungisa abantwana balo besweli into okudla. Nam ndiyabona apha ebomini bam andikaze ndakuswela ukudla, azange ndaswela indawo lala, azange ndakubona undishiya. Ube nam xa bendicinga fana ukuba ndikushiyile, ndikudedele, xa bendiyekile, ndibuye umva ndityibilikile nasekhonzeni, ube nam xa bendikhubekile, ube nam kodwa wama nam, ube nam xa ndithi ndishiye icawe angekhe ndiphinde ndiyokhonza, waba nam. Ugqibeleneni ke mphulaphula ukumbulela uThixo njalo, othi wena xa umshiya umzela ngomva, yena angakushiyi. Le nto athi uYesu xa ethetha umfanisa njengomalusi olungileyo, uthi mna ndingumalusi olungileyo, uthi ushiya the 99 ayofuna igusha enye elahlekileyo. uyahamba ashiye the 99 ayokhangela yodwa elahlekile athi xa ibhaqa abuye avuye nabahlobo bakhe ngoba kaloku le eyodwa ibilahlekile uyifumene kuthixo njalo ke lowo akathi wena xa umzela ngomva naye akuzele ngomva uthi xa umzela ngomva akhangela akakuncami ingaba ke mphulaphula ugqibelenini ukujonga kuyo uthi bayethe enkosi wena undithe xa ndijongene nenimeko zam ndiqonde ukuba ngabana khonti ingenziwa bani wazibonakalisa ubunguthixo wandihlangula ndingakhange ndikhangele ukuhlangulwa nguwe ndabona uhlangulo lwakho ndabona isandla sakho ndabona intsindiso yakho ngaba ke mphulaphula uyigqibele nini loo nto uyenza masimbonge uYehova bawethu namandla onke thixo wethu ophilayo siyabulela kuwe ngenhlangulo yakho siyabulela ngentsindiso yakho kuwo lo nyaka singenile ezintweni ebekungamelanga singene kuzo kodwa sangena ngenxa yekratshi lethu esinalo sangena ngenxa yebustubborn bethu esinako sangena singakumameli usilumkisa kodwa sangena sithe sakuba phakathi sa realize uba ngabana kuphunywa apha ngabangenileyo sabe sinobungqina bobubani wangena kaphuma ubani wangena kaphuma sabe sine list to count uba ngabana bangenile zange baphuma kodwa wena thixo uzivezile unguthixo kobethu bomi sathi nathi singenile wasihlangula wasonyula wasikhupha thina sinobungqini obutsha sithi sangena lapho ekuthiwa kungenwa akhona saphuma apho kuthiwa ongene khona akaphume ngoba uzivezile unguthixo athu Davide noba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa andiyikoyika bubi ngokuba wena nam ube nathi xa besihamba emifuleni yethunzi lokufa wasihlangula thixo wethu wabalilanga lethu thixo wakhanyise bumnyameni xa besisezinzonzobileni zobumnyama wasikhanyisela siyabulela ke Yehova siyabulela kumkani egameni lika Yesu sithu babalo malube kuwe udumo malube kuwe uzuko malube kuwe imbeko mayibe kuwe ngeke sithathe zuko ngeke sithathe dumo ngoba bekungamandla akho enkosi ke bawo siyakubulela egameni lika Yesu amen phulaphuli ke ube nobusuku obuhle sabonana ke kule veki zayo be blessed amen
this insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.